Kala moto, kani moto ni moto. More techniques, wara. Tena na tena na tena again and again. Kenya na TZ, waribie.
With this mood, not the hyping. Real recognize real, no doubting. With the need peace, no fighting. Ukiwa snitch pande hizi, no parting. Kila day with the flex, as in gine misha tu so kilo kibuka ni sex. Peaceful, hakuna stress hata kama hakuna cash shit na enjoy na tuko fresh. Do it moja tembeza mpaka na isha. Aweza mina love stimu zinatushika. Uliza pusha tukopi tunalipa. Na bado kirudi nyumbani tunalisha. Atakani kidogo tunashukuru. Na ile siku dili na jipa tunafuturu. Kuna watu wali force ya wako huru. Tunapitia mikosi la Mungu na tunusuru. Tukitupia ile swaga ya kisanii pia. Mapaparazzi lebo hizi wanatukazia. Mwendo ni low key, hakuna kupapia. Smart ilo kija mjeshi tunakuaribia. Nipe chata na kodi. Wahuni tunajua kuna ufalme wa kufoji. Na roll solo bila mbogi. Salimia na Robi na ule moria wa sakodi. Kuna upendo tuishi evil. Yapo street ni bad na meet evil. Grime ina change sivo. Ila kuleta mambanga so ish pizo. Yapo maboys tuko mwani. Ila shesho tasema ni form gani. Puff mjani madawa kipunjani. Tuna mwaga maji tasema tsunami.
Wanja utoshi tunautaka tena. Ademo watoshi tunawapa tena. Eki azikadu wamefungwa tena. Tunaangusha mbuyu hola mapema tu. Wanja utoshi tunautaka tena. Ademo watoshi tunawapa tena. Eki azikadu wamefungwa tena. Tunaangusha mbuyu hola mapema tu.
Mitana yotoka mimi, dhambi zimejaa sijui hata zitachwa lini. Kilo napopita kuna baa pusha na maskani. Watu wendi mos wala church kama wana dini. Siku kucha malaya na danga everyday napotoka. Waze wa defender kuna pay wanadaka. Maskani wakija ndomana unona fresh tunamoka. Bila wogo sone shega kuna cash zimetoka. Hakuna kulala kila mtu kubizi. Uyu anauza pamba, uyu chips, uyu mwizi. Uyu anakichanga kwenye beta na kazi. Na kila siku kwa nyumba na chapesa matumizi. Do life ya machizi, akili kichwani macho kwenye hela. No sipo mwona mchizi flani mtani yuko jela. Kwa makini wa sijo kaku snitch kwa mamwela. That's the life that we living in the gara. Sijo kapendeza sinzo kachukulia poa. Uko na kaba same as kwa mama za kalia. Ukijutusu wakikotea na zeo kikushuku mepotea. Izo ndo vitu za kutake care. Au sio
wanja utoshi tunautaka tena. Ademo watoshi tunawapa tena. Beki azikadu wamefungwa tena. Tunaangusha mbuyu hola mapema tu. Wanja utoshi tunautaka tena. Ademo watoshi tunawapa tena. Beki azikadu wamefungwa tena. Tunaangusha mbuyu hola mapema tu. Tena.